Radio Ntamani ni anga kunafunu ye Bamanankan.
Nega kayata ani wolon vila o sedasunjo tamani kuma sokono au bismillah anga kunafunu keneka koloba ulu fileni ye. Coronavirus furaji dili kwa nidamine na biso komande ina Bamako dokotoro keme sabani bisaba ani nani ani volontari keme duru ani tani woro ule doko nimena AstraZeneca ufuraji di maba keme ni biduru ma ni dokotoro alini makoroba uirebe ula. Suisse département fédéral yi Beatrice Stlockli ale koninka saya o 70 ani akunja sura jean de kalula samba fla ani tanworo tomoktu ka ofina ko afri ognata suisse. Festival du brassage culturel et artistique kutala ka ofino fika ko otako flana o bara ko ndamne na biso ko malaina aseta jirabina ni kuna funela se oma mamalikita ale beneka kuna Audansi anga kunafunu keneka ni araba marsikalo kili bisaba ani kile maliye aka coronavirus furaji ukwani dili damne ni ukwani kera doko kundamado furaji AstraZeneca unalingere kwani kofe ni ukera marsikalo kili duru samba fla ani muka ni kile ni takufalo la mini furaji dila ma keme saba ani bisaba ani nani ani volontari ma keme duru ani tani woro ulido kwani mina furaji di ma ba keme ani ma biduru ma kenea ministriso aleka fola wa uta kufolo la abetalike maminu nka we kenya tigila mou alini makoroba uminu shibata sambi uro kata usanfe alini maminu ni banawore kwa nibe ulula abara uyele kwa ndamne na ponje angani nikela musamale sisuko alikume akeneka haimi soro angu ulame
Ministri minga bara nyesinembe kenea kouma bolochi daminena ale folo de la. Dr. Fantasy B kafola ko kenea tigila mogo munu ka bara nyesinembe bolochi bara uma obuna sigi seserefu ani seskomu konnala. Do fenebina ta Dr. Sobau konnala ani do fenebe yala ka mau bolochi. O kadra konnala ni bolochi nkumfolo la ma ba kemeni biduruna kunkanfen kolu de bolobinati.
Kenea tigila ma bamwa ani binani ani duru kafara ma nina tiga uka munu nshite mena sambi urokan. Hani ma munu be ni bana dagale mbula o ma babi wolo vlani keme konontan mwan kile ulu debina buluti wasanga se kosoro buluti la ma keme sabani binani ani nani ani mangani ani mantigi keme duru anta ani woro ulu debe wulika jola wani musaka mbebo jamana na ademba kwa bita sefa wari keme flani bi konontan nani ma
nimina kashin folo e angle uka vaksin AstraZeneca abina keka ma u buluti malila mali guverman kunya sembo buluti baraula sabu ke mangami ula kakeni AstraZeneca e jien kono ngabi Jamana nyema wa ajira ka foko gela foite vaccina inafo maminga baranye sinembe coronavirus kelelima malikono professeur Akori Ag Iknan kabanyi ni malion bela jelenfe ukani bulochin ku kungoye
Je ne sens ne bolotile ni am sanga damado yi wa akere na fufu makena yere angon ye tera misali maldouma wa mbanyi bela jilen fufu kason u bolokati sabo drone de seka ankisi ni banaima atako flana o beke kalo kelen ko fe
amba la donia ka fo ko ni boloti bara obna damine kasoro coronavirus banayera mamunu na malikono bereta je mabatana kenati la mogo ka fola
coronavirus furaji nali o kala jigiya ye dinyo mogo boloka daka feramenon ko ni kuntara kanyeshi banaima Olu batolu kuntika ke anyama ni Dr. Jean-Pierre Baptiste aleka kumaye boloti bara ukondamne ne nkofe. Oye mesika representant kafola ko coronavirus yu furaji kwa nimeka sabuye ka banayi nkume aleni ka tamambo akololola. Ayi rafine kafoku ukademe kwa nime mali jamana ye akula. Dr. Jean-Pierre Baptiste aleye representant kabo oye mesila malila akume Musa Mali Sissoko aleka kumabarala.
Au 30 mars 2021.
Marsikalo tle bisaba temene agachani ma million kemeni mugana kunkanfen coronavirus banaira olude la jien kono ma million flaninko akero lusatai obaira kafugo coronavirus banabega fangata kokura wa amataka malida sabula akelembe gele abade kenya buna kunkan malikono docteur so biduruni fla no lubesoro marabolo tankonna la coronavirus banabagato yera olude kono wa akelembe machama satai alna soro jamana nyemao anude mebagao ye dabali chaman tige kamaula kana ni furaji munu sorola yasa ka coronavirus bana kumbe obe mau jigitugu kadaka abe bana kumbe ni mami bolochira abe kesibabu ye ko tanga bana ima
au bisaka ni kuna funu soro sinjo tamani aka page facebook anaka konta twitter sanfe Otage suisse ni alikun fagara malila Beatrice Stlogli afure yira wa abina blakata suisse ni ye département fédéral suisse okonika kumaye wa anye danganya soroko afure yira ni ye conseiller fédéral Ignazio Kazi alika kumaye ayimibla aka konto Twitter kon sanfe akilna jina Beatrice Stlogli alikonikun jasura tombokto kaufi no janvier kalo san bafla anitan woro wagati octobre kalo bafla ani muka aka fatulu kuna funi kwa niku ndira Sophie Petronefe aliblalien kofe sevejer ka jamana kuma utaku sabana bena damine samedi nataya avril kalo ukle saba sambafla ani muka nikile obina sinse minu kwa uye wale kwa nimeta kanyeshi maminu maku uja kwea mine kulatunu sevejer ka fula ku uwale kemefla nyugonali kwa nimbe ino inafo ni udobe talike Abdul Karim Kamara ni Bela Jene Mario Don Kamara la sevejer nyama uka fola ko kuna fundila brema ture ko alifene bala ko nga uka gafe ko ninte zina taula anga sevejer nyama kwa lameni uye Usman Umaru Silibe Drissa Sako alikan fali bamanankana
Furwa lameni mina ambina ke sibiri nata Ube talike tulini unka Inafo adobe akituma mena kusobe Inafo fulidabo sisuku Hamadun Diko Kasim Ture Owale ukera kabini sami 1962 Minye Abdul Karim Kamarata Ndi Bela Jile Kama ko Kabral Ota kera sami 1980 Nunye ku baudye Minu kera anga jamana kono Na akanyi yele nga da okukan Ola furwa lameni ni Atambu nyongo odebe ambulo program na A Bela Jile mbe talike minga ode Adamadia Joshua Trigeli, Hani Bingani Walu, Fokatasi, Mau Bula Fun Chenima. O Sevejer la Anga Manda Femfla Damadu. Kasega Sigalike, Walu Kerila, Munuka Adamaduna, Kuka Joshua Trike, Hani Ka Useka Labe Juamina.
La jere do damne na kori senena wiradama kwa ninyo kwa nche biso kwa madeina bamako hakilina kwa nimbora proje dapi ala transition agroekologik la kori kwere kunka maliko nana lawe mawka fola ku la jere mbeke sabu ye ka furasuro gelia ula minu kwa nimbe kori kwere kunka maliere kwa niko nana Suleiman Traore alige proje dapi ala transition agroekologik u koordinateri ye akume Fatumata Kujo aleni Kalifa Guita uluka kumabarala
jamana jamanae kor sene konala ambe kefon ni kala nga kefem nu meke kabini lawle fubi na ba fuma ko bagaji u kololon tante kololo bala kase anga du kuluma bu fanga du ka kosere kololo bala kase are ka kenya kuma asoro strafana ka ni ngelo ya ira ka fo fanga mon bu kosere o jatimne de kera sa ka fo ambe se tugadi ka bo o baraka tugaina mun be se ka to soro be yiriwa ka du kulula kana akena sabati province gilimbe kori horon uga fon kori coton biologique ni ala ya kemesara la mali ka seneta bulula ate teme kilinga ana la ine ka bo ola ka se fu kemesara ka se muama ni nu be se ka to ameta foro janka
Sankele blalien kofe abara umake kasabuke coronavirus banayere kwenye festival de brassage culturel et artistique kuchala kaufe na fikak utakuflana bara kwenye damne na biso kwa madaina doko kunkele kwa nana siku anidonko ubina do bala kosebe angala sigidemi me kuchalani uye Davido Kulibalie ale imi soro fikak bara udamne na kilifolola angulame
Bara folo minkera okera barula sikikan akuma sentunye seko ni donko mara segli so konnana obeseka ke sigida yirwali ani soro siraye baro sentiki ka fola ni oye Isa Kante nale nyemaye chakeda kuna minye sinema yirwali ma siga so region kono nanko ader ni baro sein joro ka bonko sobe
ka baro dale wa amseka hakika bo uka pour que mo ka donga fo concentration re munye concentration sikile me munye ka e jomba la balo seko ni donko res jore munye anga development economic social cultural tabulo la
mamunu tumbe baro inkene ka olumuka nimisi wasa doko kanyesin barosin wala wala lima uku dabale abana mara segili so oka baranyuma una ni awale la kanye
ye conférence municipale ne akila temunya na kusebe kusebe akon kala on bulu kala yi anyan na fansoro ala
famiali chama soro ala message circuler la kusebe ra kuma chama woni fora ni fami famia
bi baro en kon ne akla o jara kusebe donc an kon ya ni si wasara aya kala ni mansor
baro si wora uluko fole no festival en kon nana ina fo anga dien la banque le tono boli kanyesi anga seneke fe on doli la bala kele kanyesi wati yele mama wala ma barako ere malilano ni nyana je dayɛlɛli yɛrɛ bolo dalen do ka bila araba don nata la a kumasen o ye seko ni dɔnko jɔyɔrɔ basigi ani kanbɛn la jamana kɔnɔ ni tun ye kunnafoni min bɔra david kulibali yɔrɔ sijo tamani tɔgɔ la kuca la
Studio Tamani Sengoroma donné dans Suède, Danemark, Suisse, et République Tchèque gouvernement fait, Kafra Ino Européenne Ka.
Ni ne ba la seyanga marabolo kuna funu kwana na dama barakela uka mobili do kwani dafrila kunu tahaka siraka koma kini ufatura wa mado fane kwani banana sigida kuna funu kafola ko asabute doware ko sira kwani ko umaino chedo ni alishi kwani mesa mbina ni nyokwana na ale kwani ayrefaka kunu ne kayata ani nani o wakati la na pina ni oni yoro so chebeta kilometre muganyo kwana na shere kafola ko ayi ayrefaka ni juru de koni aye o sirire la ko do ayre kana yoso gendarmerie aleni kenet glamo ulu tarakata u senjo akeneka asiga sigalu ulu koni mesena ngine be dansi di anga kuna fununa bamanan kanna awni chalna menna nga kuna funu amsaka usoro sinjo tamani ka bololo ka ni ay 3w.sinjotamani.org kwari wal maka wuleli ke fo via muka bisbani wono bla bisbani fla anikeli